sound. Shemeji, nilivokutana naye, huyu dada alikuwa shemeji. Tukatambulishwa ndo tujuane zaidi. Hila ya mazoea sasa nayaona yamezidi yani.
Mara kanambia muni wangu anazingua, eti ananitaka mimi ndo uamuzi alochukua. Mimi nikapata mshtuko, shemeji alinishtua. Mwisho akauliza kusagamua si unajua we. Nasema nimemuomba Mungu anipe baby, amenipa baby wako zawadi alonipa Mungu. Saki vipi nikatae? Nasema nimemuomba Mungu anipe baby, amenipa baby wako zawadi alonipa Mungu. Saki vipi nikatae?
Harubu was popping. Support and chimbe, chambe steka. Oh.
Nasema mesiki ya kilio changu, ametibu maumivu yangu. Ameniposa isi yangu, atulize umoyo wangu. Hata mseme ana nini, hata mseme ni wanani. Ila nacho jua mimi, mwili wangu mimi. Hata mseme ana nini, ni wanani, ila nachojua mimi, huyu ni wangu mimi.
Nasema nimemuomba Mungu anipe baby, amenipa baby wako zawadi alonipa Mungu. Saki vipi nikatae? Nasema nimemuomba Mungu anipe baby, amenipa baby wako zawadi alonipa Mungu. Saki vipi nikatae?
Unambiwa mgambo wafai guanda za komando hapo. Fidomu Music, Awis Papi, Sergeant Magic Richie Mwalipo. Watoto wazuna kunasema madola baita nisalime chondo malupo. Summertime Shack Sisera,
Bigila Shee,
Kibaiti. We, Chihuahua Skoteni wapide ukanda. Miss Tiger, we Kijagi. Nisalime mlani Shiraze, Baba Naisani wapi babalu. George Madengo,